Genesis 9, verse 1. Unkulunkulu wabusisa uNoah namadodana akhe wathi kubo, zalani nande nigcwalise umhlaba. Verse 2. Uvalo nokwesabeka kwenu akube phezu kwezilwane zonke zomhlaba, naphezu kwazo zonke izinyoni zezulu, naphezu kwakho konke okunwabuzelayo emhlabeni, naphezu kwazo zonke izinhlanzi, kunikezelwe ezandleni zenu. Verse 3. Zonke izilwane eziphilayo ziyakuba ngokudla kwenu. Ngiyaninika konke kube njengemifino eluhlaza. Verse 4.
Kepha inyama okuyo umphefumulo wayo kungukuthi igazi layo anukidla.
Verse 5. Kodwa elenu igazi okukulo umphefumulo wenu ngiyakulibiza. Kuzo zonke izilwane ngiyakulibiza. Nakuba bonke abantu ngiyakubiza umphefumulo wabo omunye esandleni somunye. Verse 6. Ochitha igazi lomuntu, igazi lakhe liyakuchithwa ngabantu. Ngoba uNkulunkulu wamenza umuntu ngomfanekiso wakhe. Verse 7. Kepha zalani nina nande, nichume emhlabeni, nivame kuwo. Verse 8. UNkulunkulu wakhuluma kuNoah nakumadodana akhe enaye wathi. Verse 9. Bekani, mina ngiyamisa isivumelwano sami nani nenzalo yenu emva kwenu. Verse 10. Nezilwane zonke eziphilayo ezinani, izinyoni nezinkomo, nezilo zomhlaba ezinani, zonke eziphuma emkhunjini, yebo, zonke izilwane zasemhlabeni. Verse 11. Ngizakumisa isivumelwano sami nawe. Akusakubhujiswa nyama ngamanzi kazamcolo. Akusakuza uzamcolo ukuba uchithe umhlaba. Verse 12. UNkulunkulu wathi, lokhu kuluphawu lwesivumelwano engisenza phakathi kwami nani, nazo zonke izilwane eziphilayo ezinani, kuze kube sezizukulwaneni zaphakade. Verse 13. Ngizakumisa uthingo lwami emafini, lube luphawu lwesivumelwano phakathi kwami nomhlaba. Verse 14. Kuyakuthi lapho ngiqoqa amafu phezu komhlaba, uthingo lubonakale emafwini. Verse 15. Khona ngiyakukhumbula isivumelwano esiphakathi kwami nani, nazo zonke izilwane eziphilayo zenyama yonke. Amanzi awasakuba nguzamcolo ukuchitha inyama yonke. Verse 16. Uthingo luyakuba semafini, ngizakulubheka, ngikhumbule isivumelwano esiphakade phakathi kukaNkulunkulu, nazo zonke izilwane eziphilayo zenyama yonke emhlabeni. Verse 17. UNkulunkulu wathi kuNoah, lokhu kuluphawu lwesivumelwane engisenzile phakathi kwami nayo yonke inyama esemhlabeni. Verse 18. Amadodana kaNoah aphuma emkhunjini ayengoShemu, noHamu, noJafethe. UHamu wayenguyise kaKhanani. Verse 19. Yilawa amadodana amathathu kaNoah, umhlaba wonke wagcwaliswa ngabavela kuwo. Verse 20. UNoah waqala waba ngumlimi, watshala isivini. Verse 21. Waphuza iwayini, wadakwa, walala nqunu etendeni lakhe. Verse 22. UHamu, uyise kaKhanani, wabona ubunqunu bukayise, watshela abafowabo bobabili bengaphandle. Verse 23. OSemi noJafethe bathatha ingubo, bayifaka emahlombe abo babili, bahamba nyovane, basibekela ubunqunu bukayise, ubuso babo babubheka emumva, abaze babona ubunqunu bukayise. Verse 24. UNoah waphaphama ekudakweni, wezwa lokho ebekwenzile kuye indodana yakhe encane. Verse 25. Wathi, makaqalekiswe uKhanani, abe yisigqila sezigqila kubafowabo. Verse 26. Wathi futhi, ubusisiwe uJehova uNkulunkulu kaShemu, uKhanani abe yisigqila sabo. Verse 27. UNkulunkulu amandisa uJafethe ahlale ematendeni kaShemu, uKhanani abe yisigqila sabo. Verse 28. Emva kukazamcolo uNoah wahamba iminyaka engamakhulu amathathu namashumi ayisihlanu. Verse 29. Izinsuku zonke zikaNoah zaziyiminyaka engamakhulu ayishagalolunye namashumi ayisihlanu.